kwebaziza emikwano jombadde, kwebaziza amawanga jontute sebo nsimye, kwebaziza obugagga bompadde, kwebale nnyo erinnya lyompadde, kwebaziza ebikulu byonkolera sabisuubira bwe nalinva mu kyalo naye ne neebuuza bwe ndifa biriba byani kati mukama nsaba bulamu businge feza ne zaabu bulamu bwe neetaaga businge feza ne zaabu bine ebirungi byonkolera bigasa kinga enkya ngenda kufa bulamu bwe neetaaga businge feza ne zaabu bine ebirungi byonkolera bigasa kinga enkya ngenda kufa obasanga beewaana tinno balya bulamu obasanga ku gamotoka gakula n'eppikipiki ezaawula bakulu balya bulamu kambala bule buli kye balya kiggwaawo kale mubulye mubulye fewe tuli okuziika abafudde sibuli gw'olaba yeevuga ndya teye emmotoka egaba bulamu sibuli gw'olaba ali obulungi mulala yeebaka n'abasajja teraabeewo omwavu yeegomba omugagga n'omugagga yeegomba omwavu alina buli kye yeetaaga naye alina okugula eddagala abeewo kanyetulasange kansule ku kkutiya yange kanye mukene wange kasitambanga ndi mulamu buli lwendowooza lwendifa omutima ne gwekanga buli lwenzijukira nti wazuukira omutima ne guguma kubanga ogaba bulamu yesu abali mu ggwe ne bwe bafa babeera balamu bulamu bwe neetaaga businge feza ne zaabu bine ebirungi byonkolera bigasa kinga enkya ngenda kufa kandi entula zange kansule ku kkutiya yange mukene wange kasitambanga ndi mulamu